Karama. Ijwi rya Amerika dususuruke rero. Niyibizi Anatole wo muri komini Mishiha umusozi wa Munzenze Bigunda ya kabiri mu ntara ya Cankuzo mu Burundi yatwandikiye kuri Facebook Radio yacu VOA ati mu ntahirize umuryango wanje wose uri Mishiha ababanyi bose abari mu kayongozi nka Masabo nabiwe George nabiwe Ngowe nabiwe Misigaro n'abashita n'ababo bose inshuti n'abagenzi abankunda n'abatankunda bose Niyibizi Anatole arakomeza ati turacigina umwaka mushasha ndabatuye indirimbo bonane y'umugwi wa kera impala wo mu Rwanda ibashimishe na mwese abamenyesha makuru bijwi rya Amerika ndabakunda cyane Anatole urakoze pe natwe turagukunda rwose Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Maze rero mutwandikire muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurukane nabanyu.
Ndani ya mira January ndikitega anivita inyabutu ya kamba framuta abati vukana warimu kirambi efremu wazikari wazika anjeo sile wazika warimu kirambi mkamina itawa wawarimu rumonge adorite eduari na watu wano vanyo nikitega jeremi wiri wazika na wazika 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 na kiri kajiwa hinda wataiku akariri imbo kame dikroiri kajiohe kame kabuze kwa areni ya kabestini
Jamari njiirero indiri imbo Haleluya ni Jan Rison Vestin. Susuruke kwijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com.
Bizina ikenese bakorodini ni muhambi ya rutenda ni purize umunsi mwiza abo abavukanye bandi bari mu ntara ya Kibitoki komene Buganda barabara rya kane abantu bose bandi kwizina rya nyose bakorodini muri komene Buganda ni purije umunsi mwiza ababyeyi bandi bari mu bari mu kambi ya Tanzania. Ndipurize umunsi mwiza ikengero ry'abadivajise ry'umunsi w'indwi ryo mu rusenda nifurije umunsi mwiza ku bantu bose banze ku izina rya Neza Claudine aha mu nkambi mwaka mwiza ndabipfurije n'abana banjye bose umunsi mwiza n'abagenzi bose kandi namwe ndabipfurije umunsi mwiza n'igihe cyiza ku mwaka wose murakoze
Claudine nawe urakoze
sawa
hanyuma batuye ihe ndirimbo se
akarengane iyo ndirimbo yarimwe n'ikorari y'Igwanda
uwo mugwi ntabwo ubuzi
Oya ntabwo ndawumenya izina.
Claudine akarengane n'iyitorero cyangwa umugwi abakuriye Yesu. Tazama twikiganiro dususuruke ku ijwi rya America. Adresse ni radio yacu @voanews.com.
Ni kwani fasha jarite abandi mu nkambi yo mu Rusenda. Reka nifurije umunsi mwiza
abandi bose kizina rya jari reka nifuze umunsi mwiza bene wacu bose bari mu ntara ya Rwanda mukayitwa Nyagitegeka ndayifurije umunsi mwiza abandi bose ibujumbura mu Rusenda reka mbone mukande turi kumwe ngaha nyine mu nkambi ni kuri hospitali reka mbone bofe wanjye turi kumwe ngaha nyine reka n'umudamu wanjye ngaha turi kumwe nyine nawe ndamwifurije umunsi mwiza nabari cyangwa ni bose banyumva ku izina rya Jari bagira umunsi mwiza reka mu makarimbo ka gisoka kariko kose kabagira umunsi mwiza murakoze
urankunda ehiye bikandenga abantu bawe ndumva sinshaka guhindukira hari ikintu ntateze kuzamenyera buri munsi yunganije tugambo mwira dusinziriza ndumva ntashaka gukanguka hari umunsi narose nicaye mu mutima w'undi muntu simenya ko bizasohora imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantunguye ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha oyo urankunda bikandenga uva tugomba kubana karamata urankunda bikandenga uva ni wowe w'isezerano chaka gohindu chira kakugaka urangunga ehiye kandenga wani wawe sansari wawe wisesera no uzateri nambe nanje neri ndi ngusanga uambele yichilaro uambele yumutaka urimose ukanwara umunezero musura runza sirango ninja kuza ndisegure oyo imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantunguye sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha oyo karamata urankunda bikandenga umva ni wowe w'isezerano iyo urankunda ehiye bikandenga ni wowe umva sinshaka guhindukira kakugaka urankunda ehiye
Ijwi ry'Amerika turasusuruka. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Muduhe numero za telefone zanyu. Tuzabahamagara mususurukane kandi mususurutse n'abavandimwe n'inshuti. Inshuti zacu dushoreje dususuruke uyu munsi ku butumwa bwa kwizera. Mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nika kwizera Jedone abandi mu nkambi ya Rusenda. Habangombye kubashimira kwanza ko mumpaye kano kane ko kuvuga hama nkaba ndi mu nkambi ya Rusenda nkabangomba gucyacya abo turi ko mu nkambi ya Rusenda n'abakora igisugusungu bose nkaba ndabaramukije kandi cyane mukuru wacu arongoye igisugusungu mu nkambi nkabangomba gucyacya kandi nabo muri Tanzania ababyeyi bari mu nkambi ya Nyarugusu na wenda batahije nkaba kandi ngomba gutashya n'abari nabo mu Burundi mu ntara y'Igitoki muri komine Buganda ibarabara rya kane nabo nyenda zibaranyumva kuri uno mwanya n'inosa nkaba ngomba gutashya n'abari bose mu Rusenda bose amwebwe kandi mwongeye kumpa umurongo Imana ibahezagire
nawe Imana iguhezagire
ego bo indirimbo n'abatura indirimbo icyo Imana yifatanirije yaririmbwe n'umugwi Sister Love
dede haba bakibagirwe mu nzozi barota kujinjira urumuri nota sinagusezeranya giko nzaguhita ushaka byose gusa ntacyo uzabura nange mfite fe ndakwemera turabyemera kuri hose uzagiho gusengera waburi kigali cyangwa suri nibujumbura
Them mama, them papa, all of them want to come.